na vile vile umesikia vile PS elimu amesema ya kwamba mumefanya kazi nzuri hapa kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wale wametoka primary wameenda secondary, wale wametoka CBC grade 6 wameenda pia junior secondary. That is the work that is cut out for us. Tukiwa maofisa, tukiwa chiefs, assistant chiefs, county commissioners, ACCs, regional commissioners, that is our work. Law enforcement officers, police officers, our work is to make sure our country is safe. Hii mambo ingine ya zamani yote tuwachane nayo. Zamani unaona OCS anaingia kwa siasa, anazungukana na wanasiasa, sijui anatafuta mheshimiwa, anamwambia sijui mheshimiwa naye anamwambia shika ule mtu hakunipigia kura. You know, that is not the work of our security agencies. Na mheshimiwa rais amesema tutoke kwa hiyo mambo yote ambayo yanatuharibia majina kama vikosi vya usalama, tuunge viongozi wote mkono, we work with elected leaders in their development programs, not in their political programs. Mambo ya siasa watangangana na maopponents wao huko, wavurugane huko. Hata rais mwenyewe amesema ataki usaidizi wa maofisa wa usalama katika siasa yake, atajua ako na gang yake ya kina Kaimbori. Mutasaidia yeye kungangana na maneno ya siasa huko na wale wa mrengo ingine hapo. Kwa hivyo mimi nashukuru sana.